a new position every time me a dig it. Like you see mawasha buda chesa na nari ati buda chesa na nari. Like you see mawasha buda chesa na nari ati buda chesa na nari. Like you see mawasha buda chesa na nari ati buda chesa na nari. Like you see mawasha buda chesa na nari ati buda chesa na nari.
Shika jaba shika mtoto dini bablas. Pige munju kwani nini hola gala dance. Shike meza shike onanga yani double dance. Mami ndo fisika unarada kuna kweka bond. Gyoka ni kubenga, gyoka ni kubeng. Gyoka ni kubenga, gyoka ni kubeng.
New position, new position, new position. Gala new position, new position. New position, new position, yalla new position. Like you see mawasha buda chesa na nari ati buda chesa na nari. Like you see mawasha buda chesa na nari ati buda chesa na nari.
Rada rada ni gani tuingie ndani juu misi bane mina jua ukohoni. Janta ni janta juu dundu inamata. Ganja famane wale wajanja. Kushoto kulia wanajora namba saba. Wana chora namba saba.
Shukri wagri shukri wadi. Den 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 den. Nasema shukri wagri shukri wadi. Den den den. Yo Katika Dondosa Natigyal Rombosa Rombosa Kila mutu Rombosa. Hey!
Like you see mawasha buda chesa na nari ati buda chesa na nari. Like you see mawasha buda chesa na nari ati buda chesa na nari. Gala new position, new position. Gala new position, new position. Gala new position, new position. New position, new position.
Yo kifuniko toshe chupa. Katika kalija ina mfupa. Paka rangi toa kutu hii chuma. Hezi waikusi nimejipinchuma. Pika spread dizi teke karuma. Hezi waikusi nimejipinchuma.
Mlango inabishiwa na watchman. Juu 1 hour unawika tutusha. Ushaiguswa usikie tukunyora. Ushaiguswa usikie tukuoga. Bahati mbaya ukinipata juu ya handas. Kwanza nikichanganisha shada. Nipe
new position, new position, new position. Gala new position, new position, new position, new position. Gala new position, new position, new position, new position. Gala new position, gala new position, new position, new position. Gala new position, gala. Gala.